Crab production, ladies and gentlemen. It's a fish crab cookout.
It's a Tucker Tell. Classic, classic, classic. Lamar, Lamar. J-Mar, J-Mar. It's a fish crab cookout.
Wahenga walisema pesa sabuni ya roho na pia inawezekana mwenye pesa sio mwenzio. Nilivyokuwa mdogo liona umsemo sio, lakini leo nimekuwa kidogo naanza kuona ndio. Pesa ni kasabuni kwenye roho za binadamu. Kote duniani pesa imefanywa kwa kitu muhimu. Hamna mwanadamu anataka kuishi maisha magumu. Kila mwanadamu anataka kuishi maisha matamu. Maisha matamu ni pesa, ndo maana watu wana haso. Mavumba wezi jileta lazima yatole jasho. Wabishwa na itafuta pesa popote ilipo. Haijalishi tagharimu vipo anachotaka mshiko. Majukumu yamezidi ndo maana nachakalika. Na bila pesa mahitaji ya maana vipi utapata? Watoto wanahitaji kusoma, je ada vipi utalipa? Nyumbani anahitaji kula, madada vipi watapika? Kila kitu ni pesa, huna pesa upati kitu. Dunia sasa kuna mtu anayetaka kwa kapuku. Hakikisha kila ukizipata unazipeleka benki, na nyingine pia ukipata unazipeleka benki. I need money,
go shopping, I wanna go party, I wanna leave lunch, wanna be somebody, so I need some money, I need some money, and even if I get I still need some money, I need some money, I need some money, I wanna leave lunch, so I need some money,
I need some money, like you need some money, even Billy Gates himself still needs some money, I don't wanna make mistakes, I wanna make some money, make a stash until you ask where did you get that money. Money's a key to life, so we need some money. Even power and respect come once you get money, and money make the world go round, so I gotta get it. Zero shillings, dollar, euro, pound, there's still money. Nobody tryna be poor, we all tryna get money. Every morning people go in a war just to get money. No longer fighting for freedom, we all fighting for money. Stash money, fast money, I don't wanna waste money. I need cream, cash rules, everything around me, so I can keep helping and solving my family problem. So I can buy a bungalow in Masaki on Bezi, so I can stop doing this rap music for a living, so I can start seeing me pulling in Porsches and Phantom, so ladies can start stripping and throwing the pennies. I'm sick of getting this couple of 100,000 shillings. I wanna get much like couple of 100 million. I need
ever
money.
Since I'm a woman, I need some money. That's why I walk down, cause I know I'm gonna get it. I wanna go shopping, I wanna go party, I wanna leave lunch, wanna be somebody, so I need some money, I need some money. And even if I get I still need some money. I need some money, I need some money, I wanna leave blind, so I need some money.
Sitaki kuwa na viki, mi nataka kuwa na noti, niwe na nyingi karatasi kama mashine ya photocopy. Nataka lambe kila kitu, nisiache hata senti, ili mwisho siku ntulie mustarehe kwenye kiti. Sababu ya utamu wa pesa ni zaidi ya utamu wa asali, ndo maana watu wanahangaika na kufanya kila aina dili. Watu woga umetoka nafanya mpaka za tari, yote sababu ya pesa, ndo maana kuna matapeli, majambazi, majangili, wezi na wale wa kukaba. Wengine ndo wajali wanauza madawa ya kulevya. Demu kimona mzuri kifika usiku anajiuza, na usipotu mia akili maradhi atakuambukiza. Dunia mpeto kwa yoyote anaingiza michuzi, dunia mateso kwa sifanye biashara la kazi. Labda we mtoto akishua unategemea wazazi, na wazazi vizito huna budi kuwaletea makuzi. Ndoto ni kuwa tajiri vyovyote tavyogharimu, iwe ni kwa juhudi za kazi kwemo nidhamu, iwe ni kwa ufisadi kama viongozi imeisi. Sote heri ili mradi maisha yawe matamu. I need money,
I need some money, that's why I walk back, cause I know I'm gonna get it. I wanna go shopping, I wanna go party, I wanna leave lunch, wanna be somebody, so I need some money, I need some money. And even if I get I still need some money, I need some money, I need some money, I wanna leave lunch, so I need.